Nasanzu rebe nyuma kandi nje ndere mbere ibyo mutima wawe ushaka sibyo nkeneye uri njyaryurumu neburumu hemu kandi kubana nawe n'amahoro nabigizemo nasanze inshuti zawe zitanyeneye gusa nanjye zanjye ntizikigukeneye urasuzugura uri yenzu urikunda umwanya ntabwo utajyaho nanjye ugagenda wicuza nta na kimwe wishuza nawe nta na kimwe nishuza about me cause I never think about you too. Ndakwanga, ndakwanga, ndakwanga nawe nushako nyange. I hate you, I hate you. Never think about me cause I never think about you too. Amatwi yawe yafungure, yindirimbi kunyure. Ahuri hose unyumve neza kandi wumve yuko ibyo ndi kuvuga mbikuye ku mutima. Twapfuye ubusa, ibibi nibyo ukora gusa. Umusongo nteye intimbo nteye kandi ugiye wibuka yuko wanansigiyisha ku mutima. Nta na kimwe nkwishuza, nawe nta na kimwe unyishuza.
I never think about you too.